Nangu thokozisi nangu thokozisi nangu umthokozisi nangu thokozisi nangu thokozisi nangu Sagonke oku sentisweni siyo bamhlophe kwa sohla zayimfana awunangu umthoko osisi nangu ebusefikile awuyena umtho Nuvela esulwini uya kuhlanza konke enuyaku hlanza konke oku senhlizweni yabonangu ebumtho Usemhlabeni uve la esulwini uya uhlanza konke oku senhlizweni eboyonziyo bamhlophe kwa awuzohlanzwa imvana yabona Shabeni yenuvela esulwini yabuyaku uyakuhlanza konke yaboku senhlizweni awuzonasiyoba amhlophe kwa sohlanzwa yebo yimvana ngithi yena nangu yabona umthoko Osisi yebo nempela nempela nempe ay usemhlabeni yena uvela aw esulwini uya yakuhlanza konke yabaku akusenhlizweni yakho yani yoba iyaba mhlophe kwa yebo yo Yabo imfana ngithi nangu 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 umthoko osisi awunempela nempela nempela ayikusemhlabeni awuvela yebo esulwini